Kina nani walisema tupatikani, makomando tumejikoki tuko vitani.
Hatutaki shobo,
na ili game tumeliteka toka zamani.
Tumetia gia, tumewaka mia,
tumeshika usukani.
Let's go!
Yeah.